abakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Turi ku itariki ya 26 ukwezi kwa 12 umwaka w'2021. Ikiganiro ni uyu munsi na JP, kandi tukaba tugiye gutangira muri aka kanya. Mbere y'uko dutangira ariko, mumbabarire gato tubiri inyuma, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi yagira ngo mbanze nyuremo gato ku makuru anyura hirya no hino, mbere y'uko nzakuha ikaze umutumirwa wacu muri iki kiganiro. Ni n'amakuru y'inshamake abibera mu Rwanda kandi bitureba twese nk'Abanyarwanda. Ndahera ku makuru ya COVID mu Rwanda. Yagizwe igikangisho, nubwo Abanyarwanda batanze bibugarijwe no kutisanzura. Abanyarwanda basanzwe bugarijwe no kutagira uburenganzira ubwo aribwo bwose. Uyu munsi noneho, cyangwa se muri ino minsi, muri iki cyumweru ndetse, bumvise ibyo bya icyo kintu cya Omicron, iriya variant nshyashya, iriya ndwara nshyashya, agahu kaba kabonye umunyutsi. Ubu Leta y'u Rwanda imaze guhindura inshuro zigera kuri 6 ibyemezo, cyangwa se ngo izo byise ngo ni ingamba nshya za COVID mu cyumweru kimwe. Ntabwo nabyita guhuzagurika, sinabyita confusion, sinabyita kurenganya gusa, ariko no kudaha agaciro n'umunyarwanda na busa. Umunyarwanda uri ku Gisenyi, nabivuzeho gato y'ubushize, uramubwiye uti guhera uyu munsi ntiwemere kwinjira mu mujyi wa Kigali. Umunyarwanda uvuye i Butare cyangwa ugu Gikongo ntabwo wemere kongera gusura mu mujyi wa Kigali ngo udafite urukingo rwa COVID. Ibyo ukabivuga we utangiye no kubishyira mu bikorwa. Benshi bashyizeho bariyeri hariya kuri Nyabugogo, benshi barimo baravamo hariya, babujijwe kujya mu masoko ngo nabo bongeye kujya mu masoko i Kigali adafite urukingo. Ese kubera iki Kigali? Ni uko abaturage bo hanze ya Kigali ari imyanda, ni uko Kigali ari irimo abasirimu gusa, noneho hatagira ubanduza n'u Rwanda mu rundi mbese. Birababaje cyane. Ikibazo rero gihari ni uko na record keeping, cyangwa se kuba bandika abantu bikingije mbere, ibyo bintu ntabwo babifite. Kuba bandika abantu bavuga bati kanaka uyu twamuhaye inkingo ebyiri, ibyo ntibabikora. Nizi site barimo gushyira ku nsengero, ku masoko n'ahandi, ntabwo benshi babaha proof ya vaccination. Sinzi igihe bizarangira ibintu gukomeza dutabaza tuvuga ko ibintu bidakwiriye. Ese habuze mu nama? Yesi, ndumva minisitiri w'ubuzima avuga ati bagiye gukingira abantu, agatanga gahunda yo gukingira, ariko naye reka tuvuge n'ibya proof of vaccination bakazitanga. Ariko habuze n'umuntu ushobora kuvuga ati dukeneye ibyumweru bibiri kugira ngo abantu babone notice ihagije, noneho batangire kubyitegura. Birababaje cyane, ariko niko bimeze muri iki gihe. Hagati aha ariko, mu gihe Abanyarwanda bakumiwe kujya aho muri public, aho bagomba guhahira, aho bagomba guhurira n'abandi, ibiciro by'ibyo kurya babihanitse, babizamuye. Ibyo bibaye mu gihe Umunyarwanda adafite salary yiyongereye, bibaye umunyarwanda mu gihe adafite akazi kisumbuye, bibaye mu gihe umunyarwanda nta kindi kintu kiyongereye mu gihugu, cyangwa se ubufasha babahaye butuma bajustifiya impamvu bazamura ibiciro kariya kagena. Ubundi uvuze uti twazamuye minimum wage, umunyarwanda wahembwaga amadolari 4 ku isaha agiye kujya ahembwa amadolari 6, ukazamura ibiciro, byaba bifite ishingiro. Ibiciro by'ibyo kurya, ibiribwa byose byazamutse, ibiciro by'ibindi byose byazamutse, ariko bidafite justification, ntabwo bafite impamvu n'imwe ituma babizamura. Ntacyahindutse na kimwe ku buzima bw'umunyarwanda, kandi bibaye ikitaraganya. Ibi tuzaba tubigarukaho ikindi gihe. leta y'u Rwanda ikomeje noneho kwibanda muri za media ishaka guharabi kuri ya mugambi wa Uganda wo kujya muri Congo. Ubu noneho baje kuvuga ngo abaturage ngo bagiye kwimurwa ahantu hazakorwa imihanda ngo expropriation zakorwa. Koko muratekereza ko leta y'u Rwanda ari kwiye kuvuga aya magambo? Kangondo expropriation zagiye he? Wakubaza ati abaturage babimwa hitwa ngo hazubaka cyashyi cya kibanza cyaheze mu kirere cy'i Bugesera bahawe angahe bagiye? Ahubwo ko numvise ko batangiye kujya bica ababazi ubajije ngo bakamuhitana kugira ngo bibere isomo n'abandi. None muravuga ngo expropriation muri Congo, ese ni uko mwamaze ku exhausting ibintu by'iwanyu none mugatangira kuba bavugizi b'ibindi bihugu muri Uganda? Mu Burundi haravugwa opposition ngo zigamije guhirika ubutegetsi. Aya ni amakuru tuzakomeza kubashakira mu minsi iri imbere, ariko amakuru y'ibanze avuga ko ari ibintu Kigali ishobora kuba yihishe inyuma. Bakunzi baradite, tuzagaruka rero mu biganiro byacu, yaba ari igihe cyangwa se n'abandi bayobora ibiganiro, muzakomeze mukurikirane, hanyuma nzababwira cyangwa se n'abandi tuzababwira ibyo twabashije kumenya kuri iyo nkuru y'izi opposition nshyashya. Twebwe tudafite gushidikanya ko ari Kigali izihishe inyuma, ariko twihutira kubitangaza tutarakora itohoza rirambuye. Bavandimwe bakunze ibiganiro byacu, nk'uko twagiye tubigarukaho kenshi ku kiganiro mu biganiro bitandukanye, uyu munsi insanganyamatsiko ikomeye cyangwa se nyamukuru niyo bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Ni ikintu haba opozisiyo haba leta y'u Rwanda FPR bashyize imbere cyane ikintu cy'ubumwe n'ubwiyunge. Nigeze kubiganira ahangaha n'amasozerete, ntabwo ikigami patenti tuzakigarukaho, ariko igice twabikoze jewe nifuje nako sino kubyifuza, kuko naje guhamagara Dr. Philippe Basabose kuri iyi ngingo kugira ngo tuzayikoreho ikiganiro kirambuye. Ivugwa kenshi mu binyamakuru cyangwa se mu nyandiko cyangwa se mu mvugo izo arizo zose, nk'uko nayo mbivuze, haba ku ishyaka y'ubutegetsi rya FPR cyangwa se no muri opozisiyo. Abantu bakavuga ati nta kizashoboka hatabaye ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Ndetse FPR yakoze n'akarusho ivuga ko mbere na mbere igifasha ubutegetsi tugiye gushyiraho guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda, tugiye gukora icyatuma Abanyarwanda babana bakumvikana cyangwa se bakabana mahoro. Ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda hamwe bikageraho bijya kure bakagira na ndi umunyarwanda, ivuga ko nayo ari yo gushimangira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Bakunzi b'ibiganiro bya radite n'abakunzi bacu, iyi ni ingingo itari burangirira ahangaha, nitwayivuga rimwe gusa ngo irangire, nta nubwo ari najye jyenyine, gusa n'abandi bazayigarukaho mu buryo butandukanye nabo tudafitanye gahunda, ariko c'est très important. Ni ngombwa cyane ko tubanza no kumenya eske tuba tuvuga icyo tuvuga umwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Ese Abanyarwanda ubwiyunge tuvuga ni ubuhe? Ko tuvuga ngo tugomba kwiyunga, kwiyunga nande? Icyadutangije ni iki? Impamvu ituma tutandukanye twumva ko koko hakeneye ikintu cyo kuduhuza ni iyi? Ese FPR ivuga nayo kwiho yunga Abanyarwanda ko nayo hagati y'ubwayi tiyunze? Ese ni ubwiyunge hagati y'Abahutu n'Abatutsi? Ni ubwiyunge hagati y'Abanyarwanda bahe bande ko nabwo n'Abatutsi hagati yabo batiyunze? Abahutu ubwabo na hagati yabo ko batiyunze? Ntabwo ndi bubatindire nk'uko nayo maze kubabwira. Nasabye Dr. Basabose Philippe, murabizi ko dusanzwe tuganira duheruka kera cyakora kuganira, ariko nifuje ko tuganira kubera akenshi aba yarakoze inkuru ze zicukumbuye zikore ubushakashatsi kuri iyi ngingo. Nta nubwo nzagarukira aha gusa, nzajya n'aharenze. Reka ariko mbanze mwifurize noheri nziza, ndetse n'abakunzi baraditeme abizihiza noheri nabo mbifurize noheri nziza, abatayizihiza nabo mbifurize iminsi mikuru myiza ya noheri n'ubunani. Happy holiday. Reka nakire Dr. Basabose Philippe muri iki kiganiro kuri iyi ngingo y'ingenzi tugiye kuganiraho. Dr. Basabose Philippe, ndagushimiye kuba wigomwe akanya nyuma y'igihe kinini cyane. Hari izindi ngingo yenda tuzagarukaho, waje ukaba nako waje gutangirana n'abandi mu gikorwa mu ishyirahamwe ryitwa Igicumbi. Nari nifuje ko najye twazagira tukaganira, ariko kubera ko mufite umuyoboro wanyu byinshi tubirabihakura tukabyumvirayo, ndetse ari n'ibyo nagiye nkoresha rimwe aha, bituma numva yenda kwihuta guhamagara icyo gihe bitakiri ngombwa nkuko nabitekerezaga. Ariko noneho reka tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya. Ariko mbere ya byose, mbanze nguhe ikaze, menye ko na mikoro yawe itunganye ikiganiro cyacu, ndetse duhite tugitangira. Dr. Basabose, ikaze kuri Radio Iteme.
Urakoze cyane Jean Paul, kumpa ikaze. Urakoze kandi kunyifuriza
Noheli. Ndaza gusaba gato niba wakongeraho ijwi, umbabarire, sinzi niba ari jyewe. Hari igihe kenshi bavuga ko nanjye wangereho biba byapfiriye, ariko ndakumvira kure, wagerageza kugira ngo mbona ko byahinduka.
Cyangwa n'ijwi ry'umugoroba hano burije ashobora kuba aricyo kibitera. Ubu uranyumva neza?
Ndakumva.
Okay, nari ndiho nkubwira ngo ndagushimiye kumpa ikaze kuri Radio Iteme, ngushimira kuba unyifurije Noheli n'ubunani, ndabikwifurije nawe. Kuri iki kiganiro rero wifuje ko dukorana cy'ubumwe mu Banyarwanda n'ubwiyunge, dore ko kenshi bakunda kubijyanisha, ndifuza ko tubiganira mu bice by'ingenzi bigera kuri bine. Icya mbere, tubanze twibaze, ese ubumwe ni iki? Ese ubumwe burakenewe? Ese burashoboka? Ese ubwiyunge bwo ni iki? Mu gice cya kabiri tuze kwibaza, ese ubwiyunge, ubumwe bivugwa ko bigishwa mu Rwanda ni ibihe? Ese bishingiye ku zihe nkingi? Ese koko byigishwa binashyizwe imbere nyabyo? Icya gatatu twibaze, ese ubumwe bufitiye akamaro Abanyarwanda bwashingira kuki, ku zihe nkingi? Icya kane twibaze, ese ko tugaya cyangwa tujora ubutegetsi mu byo bukora kuri izi ngingo, ese abajora ubutegetsi twebwe cyangwa abandi tuburusha byinshi? Nacyo ni ikintu tugomba kwibaza. Twebwe inzira twarayirangije? Hanyuma nyuma turaza gusoza twibaza icyo umuntu yakura mu kiganiro. Mperero kuri icyo ngicyo cyo kuganira ku bumwe ni iki, ubwiyunge ni iki, ni ibintu bitoroshye gusobanura, ndetse muri rusange ndifuza ko ikiganiro tugikora mu bwiyoroshye, kuko nta bisubizo bidasubirwaho dufite, nubwo nanone ubwo bwiyoroshye butagomba kuba impamvu yo kutubuza kuvuga icyo dutekereza koko, kuko nabyo birakenewe. Ubumwe rero, ubundi nk'ijambo, bivuga ikintu gisa n'icyagizwe slogan ndetse kikanashyirwa mu birangantego byabo by'amashyaka byaba iby'ibihugu wabikomojeho muribuka muri MRND bari bafite intego y'ubumwe amahoro n'amajyambere muri FPR niba bitarahindutse ni ubumwe demokarasi n'amajyambere kuba ubumwe bufatwa nk'indangagaciro nziza cy'umuntu yakwita valeur positive nicyo gituma bugirwa ingabo abantu bakunda kwikingira mu bikorwa ushobora no gusanga bitagamije kubanisha abantu neza ubwo bwiza cyangwa iyo character positive ituma no gushyira mu majwi ibikorwa bibwitwaza cyangwa bibwiyitirira bifatwa nko gukora ishyano cyangwa se nko kuba inyangabirama nyamara si ubwiyunge gusa cyangwa ubumwe amagambo yose yifitemo indangagaciro nziza ubwazo mu nyito yayo usanga tuyakoresha tutatekerejeho bihagije wagerageza gucengera icyo asobanura bikaba byakugora ese ubumwe ni ugusa bityo kutagira ubumwe nabyo bikaba byaba kudasa ese ubumwe bubaye gusa se ressembler cyangwa être les mêmes cyangwa être identique bwashoboka igisubizo ni oya haba mu miterere ishingiye kuri kamere y'abantu haba mu bibaranga ishingiye ku mateka ishingiye ku nzira y'ubuzima banyuzemo bishingiye ku mibereho yabo abantu bafite byinshi batandukaniyeho ndetse byinshi muri byo bidashobora no guhinduka mu bantu hari abirabura hari inzobe hari abimibiri yombi hari abagufi hari abarebare hari abafite time wine hari abakire nabo barimo ingero nyinshi hari abakene hari abayobozi hari abayoborwa hari abakozi hari abakoresha n'ibindi byinshi umuntu ashobora guheraho yerekana ko abantu bari muri kategori zitandukanye ibi byose kuburondora bishobora gusa no gukina n'amagambo ariko numva ari ngombwa gutekereza ku ishingiro ry'ibihuza cyangwa bitandukanya abantu bityo tukumva niba ibidutandukanya bifite ishingiro ku buryo twajya duhora twishyura ikiguzi gikomeye abanyarwanda benshi bagiye bishyura amacakubiri kubishingiye ku mateka hari ibyitwa amoko ndetse bamwe bita ingirwamoko kwavuga ko bitabaho iby'ubuhutu ubututsi ubutwa na bya bindi nabyo byitwa moko bifite inkomoko ku mazu abega abanyiginya abasinga n'ibindi ayo moko cyangwa se ingirwamoko bitewe n'uko buri wese abisobanura nicyo cyane cyane kwironda amakimbirane n'ubwicanyi ndengakamere bwageze aho bugera kuri genocide byagiye bishingiraho ibi byose bishobora gutuma abantu bagira icyo batandukaniraho cyangwa bahuriraho ubwabyo si bibi si ikibazo ndetse ku buryo ntanatinya ko kuvuga ko muri iyo angle uburyo ubumwe butanakenewe ndetse kuri byinshi butanashoboka ikibi cyangwa se ikibazo nicyo bukoreshwa ni uburyo abantu babibamo cyangwa se babibaniramo ugasanga hari ukubera hari ugutonesha wo wibonamo kurusha abandi cyangwa se ukamurutisha abandi cyangwa se ku rundi ruhande ukarenganya ukavutsa amahirwe ugatesha agaciro uwo utibonamo kurusha abandi. Iyo mibanire ni nayo itanga ubundi bumwe bushobora ikindi kintu bumwe bushobora gusobanura. Iyo tuvuze ngo abantu bafitanye ubumwe cyangwa bashyize hamwe tuba tuvuye kuri bya bindi by'imiterere ahubwo tukajya ku bantu bashyize imbere ikintu kimwe bafite icyerekezo kimwe bafite intego zimwe bafite ibitekerezo bimwe imyumvire imwe bareba hamwe bafite umushinga ubahuje n'ibindi. Ubu bumwe nabwo ntibusaba ko abantu batagira aho batandukanira ndetse ahubwo iyo batagize aho batandukanira usanga ari ikibazo kuko nta ugira inama undi kuko bashobora kuyoba ntihaboneke ubabwira ati nyamara turiho turayoba. Aho uzasanga imishinga yagiye izamba hose kenshi bituruka muri uko kutihanganirana ku budasa mu bafite icyo bakorera hamwe kubana cyangwa gukorana mufite icyo mudahuriyeho bisaba kwihanganirana bisaba kwitsinda ndetse rimwe na rimwe bisaba kwiyibagirwa bisaba kubahana bisaba kubwizanya ukuri mukirinda cya kindi bita friendship in crime. Umuntu akavuga ngo ubutegetsi buragutoteza n'uriya buramutoteza donc wikwamagana amakosa ye. Nguriya ahanganye n'ubutegetsi kandi nawe murahanganye donc renza amaso amafuti ye n'ibindi bisa nabyo. Umuntu ashobora kwibeshya akaba yavuga ko abafite icyo bahuriyeho muri kwa kudasa navuze bituma ubu bumwe bushingiye ku guhuza icyerekezo bwo bworoha kurushaho nta na kimwe kibyemeza. Nibyo Jean Paul ari kuvuga uti abatutsi ntabwo babanye neza abahutu ntibabanye neza abandi bari muri kategori n'iyi wafata ntibabanye neza. U Rwanda rw'uyu munsi cyangwa se ndetse ushatse ukaba wasubira inyuma nk'imyaka 125 iyo myaka 125 mfashe ubwo reference nyifashe ku byabereye ku rucunshu ukageza uyu munsi usanga abitwa ko bafite ibyo bahuje bitabarinda amahano bitabarinda guhemukirana. Nibyo wavuze udaciye ku ruhande mu batutsi harimo amahano hagati yabo mu bahutu harimo amahano hagati yabo n'ahandi n'ahandi wasanga abantu bitwa ko bafite ibyo bahuriyeho bimwe abantu bavuga ngo aba ni abacu. Ku cy'ubwiyunge rero ubwiyunge ubundi umuzi wabwo ni iki? Dusesengu ijambo ubwaryo ni ubwiyunge ntabwo ari ubwunge ntabwo ari ubwungo cyangwa ikindi. Ni ukuvuga abantu bafitanye ikibazo nibo biyunga naho iyo bishoboka yenda bakaba bajya gushaka undi muntu ndetse ex person bati ngwino tujye hagati udufashe utwunge ariko naho nibo baba biyunze ntabwo ari ubabunze warabafasha mu Rwanda ho rero biramacuri hari abantu bagenda bagafata abandi bati mugi hariya tubunge bakabunga kandi ku kintu ubundi kitungwa kunga niki kunga ni umuntu wavunitse ariko ushobora kongera ugaterateranya ubwiyunge bure gukoreshwa mu cyaha cya genocide icyaha cya genocide mu gifaransa bakita irreparable n'uko ikintu kidashobora kungwa bitavuga ko abanyarwanda badashobora kubana kubana ntabwo bikeneye ubwiyunge ntibivuga ko uwiciwe n'uwamwiciye ugomba kuza ngo ubicaze aho ngaho ube mpoza ubwiyunge kugira ngo abantu babane cyane cyane ko kubana abanyarwanda bakeneye babuze n'amahano uko kubura byagiye bibashyiramo ntabwo bifite imizi mu baturage mu mibanire yabo oya biva mu butegetsi iyo rero mu butegetsi hejuru yaba byashobokaga bari bo biyunga hasi nta kibazo cyahaba ikintu cyari kunga abanyarwanda nyuma y'amahano ya genocide nuko abayobozi bari kujya imbere y'abanyarwanda bakarahira imbere yabo bakaba nk'abakorana igihango nabo barahirira ko nta kintu na kimwe bazakora kibateranya gishobora kuba cyabasubiza mu mahano nk'ayo twabonye aha rero washaka yakwibaza tese uyu munsi hari urugomero rwubatswe rushobora kuba rwabuza abanyarwanda gusubira aho twari turi muri 94 Jean Paul hari ibiganiro byinshi twagiye dukorana kubwira nti njyewe muri nature yanjye ndi optimist cyakora kuri icyo kibazo sinzi niba uyu munsi nakubwira ko ndi optimist genocide iba muri 94 nari mfite imyaka muri za 28 ejo bundi hazaba indi myaka 28 genocide irangiye ariko uko umutima wansimbukaga muri 94 muri 93 n'ubu hari ubwunyuza mu kansimbuka ndaza gukomeza ibingibi mbigarukeho ako ngako kari nko kugira ngo numve cyangwa nkubwire njyewe icyo numva kuri ayo magambo y'ubumwe y'ubwiyunge niba hari icyo tutumvikanaho cyangwa niba hari icyo twakuzuzanyaho wakimbwira tugakomeza
Dr. Batabose njyewe ku bwanjye byaruta ko yenda twanakomeza kuri iriya ngingo yindi reka nkubwire impamvu yenda mbanze nsasire avi yanjye kugira ngo hatagira inyumva nabi njyewe cyangwa se n'ubundi ni hahandi baranyumva nabi njyewe ubwanjye ikintu cyitwa ubumwe n'ubwiyunge bwaba ubumwe njye numva bamwe bavuga bati yenda twatangirira kuri ubwiyunge noneho hakaza ubumwe ngo orodi akaba ariyo bahindura ibyo byose kuri njyewe nta kintu kuri njyewe by'umwihariko ntabwo mvugira organization magare cyangwa se ndavuga njyewe ubwanjye mfite ububasha iryo jambo ryo kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge mu Nyarwanda narikuraho mbifite ububasha ariko ntabwo mfite ndi oblige yemeye kugenda muri iyo nzira kugeza ubwo twese twakwigishanya kuko nanjye ahangaha ndi ndiho ndiga nigira no muri ibi urimo kuvuga kubera ko njyewe simbwemera mu by'ukuri ntabwo nabonye uko nabigusobanurira ariko aba tuvugana ku ruhande cyangwa se one on one ndabivuga kuko simbyumva suko nanga ko abanyarwanda bakundana ndabishaka cyane ndabyifuza cyane ndetse ndasenga ngo bizabeho igihe kimwe ariko nta na rimwe nzigera nshyigikira yuko haba ari ishyaka rya opozisiyo cyangwa se biri ku butegetsi cyangwa se organisation politiki iyo ari yo yose ivuga ko yo ngo izabanisha abanyarwanda please ibyo ni ibintu ni imitwe n'abo bantu bose bavuze bari babifite guhera kuri za MLND n'abandi yenda tutanazi icyo kintu ni ikintu gishaka kugira ngo bakontrole ariko ubwo ndiho ndavuga opinion ntabwo ari ikibazo cyangwa ikindi ni ikintu gishaka kugira ngo bakontrole umunyarwanda bamubwire ko akeneye kwiyunga n'undi kandi ko ari bo babifitiye ububasha kuko iyo umuntu amaze kumvisha ko agomba kwiyunga n'undi ni ukuvuga deja determination y'uko hari ikintu kituma kibatandukanya iba yarakozwe kera ntabwo ujye gukora etape ya kabiri yo kunga abantu iyo etape ya mbere itarabayeho yo kuba hari ikintu cyangwa hatari icyo kintu cyo kubaho cyabatangiye njyewe rero sindi umu witness mwiza Dr. Philippe Basabose ku bijyanye nta n'ubwiyunge kuko njyewe sinambwemeza sinemera n'ishyaka rivuga ngo njyewe ngo nzajya kwigisha ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda yesu ushobora kuvuga muri moto yawe ko twifuza ko abanyarwanda bakundana bagira unity niba ari bwo bumwe iyo unity y'abanyarwanda nka nation ariko iyo utangiye kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge bushingiye ku muhutu n'umututsi aho ngaho njyewe kaba kabaye kuko kera mu rwanda higeze kuba ibintu byitwaga kiganduga habagaho iby'abatutsi n'abahutu n'uyu munsi hakaba hariho noneho n'ibindi ntamenye uko nshobora kubyita nta mpamvu rero yo kugira ngo biriya bintu byose nimva ari na politiki ndetse dukwiriye no kwinenga ubwacu tukavuga ati irashaje iyo yo kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge rega ni nacyo kinatwiciye dusanga tugomba kugendera kwambara urukweto undi muntu wese yambaye buri gihe cyose ukagenda wambaye urwo rukweto uvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge bariya barabuvugaga ni ikintu cyiza ko gisawundinga neza yesu mubirekere insengero mubirekere kiliziya mubirekere basheye biriya abanyapolitike bajya mu bintu by'ubumwe n'ubwiyunge njye mbona ari uburimanganyi mbona ari ugushaka uburyo bwo kugira ngo badivize abanyarwanda ahubwo berekane ko hari batandukanya kuko nujya muri izo ujya hasi ugacikoringa dawuni uvuga uti abanyarwanda bafite ibice uzajya mu bakene n'abakire ese abakene n'abakire buzabahuza gute ko byose ari kimwe ese abadivantiste n'abagatulika n'abayisilamu buzabahuza gute njyewe ku bwanjye nareka ugakomeza kuri iyo ngingo yindi icyo nzi cyo ni uko turufu yakoreshejwe nabi nta na garanti y'uko n'uyu munsi atari yo mpamvu uyumva cyane 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 ko na FPR iza yavugaga guverinema y'ubumwe bw'abanyarwanda niko yitwaga bashyiraho na komisiyo yitwaga ubumwe n'ubwiyunge ejo bundi bahurudukanye witwa Mpayimana ngo nawe agiye muri ibyo bintu ngo byo gukora gufasha abanyarwanda kubana nawe mbwira ibyo niho niwe muntu bavuze baturi myesarikiye yo kuva mu Bufaransa ukaza mu Rwanda kuza kudufasha muri minisiteri nshyashya ya yindi ikeneye imihini mishya ukazana umuntu nka Mpayimana ngo abe ariwe urumva ko n'agaciro leta y'u Rwanda iriha na ubwaryo uko kangana reka nkureke ubanze ndukore iyo uvuge kuri kiriya gice kindi turagaruka yenda tuganire njyewe ni opinio yanjye ntacyo nakubaza Dr. Basabose kuko ubwanjye nanjye ndacyakeneye kwigishwa reka ahubwo ukomeze
urakoze yenda nimara kuvuga icyo njyewe mbona ubwo bwiyunge cyangwa se ubumwe niba tudashoboye gukuraho amagambo nibura icyo byashingiraho icyo gihe ndurasanga tuvuga rumwe ingingo ya kabiri rero nkuko nari nabivuze nukwibaza ese ubumwe bivugwa ko bwigishwa nubuhe ese bufite izihe nkingi ese koko burigishwa bushyirwa imbere nyabyo o abanyarwanda nubwo hari byinshi tudahuriyeho ikibazo cy'amoko nicyo kugeza ubu cyakoreshejwe cyane cyane mu gukora amahano guhera muri 59 cyane cyane ndetse ugasanga bavuze amacakubiri bisa nkaho bivuga amacakubiri ashingiye ku moko gusa ntibivuga ko ikibazo cy'amoko ari cyo cyonyine kibangamiye abanyarwanda buri munyarwanda yirebye mu byahuriyeho cyangwa atandukaniyeho na mugenzi we byose nicyo bimugezaho cyangwa bimubuza kugeraho akabigereranya nicyo bibuza abandi cyangwa bibagezaho yasanga bimeze bite tekereje kuri ka kandi tuvuga ngo uyu ni uwacu uyu si uwacu abanyarwanda dukunda kugenderaho ni akareba n'ingaruka bimufiteho yasanga bimeze bite ese icyo uri cyo kicyaba kigushyira hejuru cyangwa kikagushyira hasi y'abandi kuba ikibazo cy'amacakubiri ashingiye ku moko kijya mu bishishikaje abanyarwanda Jean Paul wavuze uti ni uburyo bwa manipulation icyo njyewe navuga ni uko bishobora gusa n'ibyumvikana kuko cyadutwaye benshi ndetse n'uyu munsi ingaruka zabyo ziracyatwara abandi kandi yenda zizakomeza no kubatwara nubwo tutagishingiraho ariko kukibaza byo bishobora kugira ishingiro ikibazo rero gikomeye kiri mu buryo icyo kibazo kigenda gishakirwa ibisubizo dusa n'ababivuzeho kuva genocide yakorewe abatutsi yarangira hakajyaho guverinoma yiswe y'ubumwe kugeza nyuma hajyaho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ejo bundi hakajyaho ministeri yiswe minubumwe umuntu yakwibaza umusaruro w'izi gahunda z'ubumwe umunsi umwe tubona statistique zitwereka ko ikibazo cyakemutse ko abanyarwanda biyunze ku kigero cya 94% bwacyo ukumva impuruza ivuga ko byacitse ubundi ukabona bamwe bari mu nda y'ingoma barahagurutse mu kubiba urwango basizoye ukibaza utese ubwo bumwe ubwo bwiyunge bavuga si bya bindi by'itekinika ibi byose bituma umuntu yakwibaza ati bite qu'est-ce qui se passe turi hehe turajya hehe noneho dusubize amaso gato inyuma turebe iyo nzira yatangijwe yitwa igisubizo cyangwa icyerekezo nyacyo nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ibyagiye biranga icya mbere umuntu yavuga nuko strategy yabaye kuvuga ngo amoko ntabaho ni imbuto mbi y'abazungu ku kintu cy'amoko kigomba gucika icyo umuntu atahakana nuko koko politiki ya gikoloni yagejeje ikibazo cy'amoko ku rwego rubi cyane rwaje gukuzwa n'amateka rukageraho rubyara genocide ariko kubera hose ariko kure hose ushobora kujya mu mateka kubyerekeye amoko usanga harimo ibibazo nubwo kenshi dusigiriza tukaguvuga ko byose ari umuzungu wabiteye yemwe niyo wajya mu mizi y'amoko uko avugwa mu bitekerezo icyo bita resimitique usanga amoko yaravutse ashingiye kugushimagiza bamwe no kugaya abandi. Umwe akarangwa no kwihangana kumvira, undi akarangwa n'inda nini ituma atihangana, ituma tumvira. Cyakora ntarava kuri uko kudasa gushingiye kuri resimitiki. Hari ikintu kimwe numva umuntu yavuga, amateka yashyize ahagaragara cyangwa yatwigishije. Uyu munsi umunyarwanda ashubije amaso inyuma akabireba nta buryarya, akareba mugenzi we n'amaso ataryarya, yasanga mite zishyira ikibi kuri bamwe n'ikiza ku bandi nta shingiro zifite. Ubupfura, ubutwari, ubunyangamugayo, ubwenge n'ibinyuranyo byabyo bishobora kuboneka hamwe cyangwa ahandi. Sinzi ko hari umunyarwanda uzongera kubeshya abandi ngo afite ubupfura cyangwa ubwenge karemano abarusha. Rutabana niwe waririmbye ngo amoko yose abamimbwa n'abagabo. Uvuye no muri resimitiki ukajya mu migani ya Kinyarwanda, ntabwo uzasanga umunyarwanda iyavuga uwo mu bwoko bundi amuvuga neza. Kandi simpamya ko iyo migani yaje mu gihe cy'abazungu. Nuwavuga ko hari igihe yenda ayo moko atariho, ntiyahakana ko noneho amateka yayashyizeho nubwo imiterere yayo itoroshye nk'uko avugwa. Nubwo kugenderwaho ari ikindi kindi. Icya kabiri umuntu yavuga ashubije amaso inyuma muri iyo nzira yitwa yo kubanisha Abanyarwanda mu bumwe, gushaka gukuraho amoko bishobora kumvikana. Uvuze utese ko tuzi ivangura rishingiye ku moko aho ryatugejeje, kuyakuraho si byo bifite inyungu. Ariko ikibazo kiba, ese kuyakuraho birashoboka? Ushobora kuyakura mu ndangamuntu, ese no mu mitwe y'abantu bavuyemo? Yende umuntu yavuga ati ni ikibazo cy'igihe, nava mu ndangamuntu azageraho no mu mitwe avemo. Ariko se igihe ataravamo ndetse no kuyakuramo bikaba bigoye, kuko hari abarenga miliyoni bayazize, twabana nayo gute? Ese abashyiraho ziriya ngamba zo kuyakuraho babana nayo gute? Bayabanishamo Abanyarwanda gute? Ese byashoboka kuyabana neza ntawe uyitwaje ngo arenganye cyangwa aheze undi? Ikigaragara ni uko kimwe mu bisubizo byari gutuma dusohoka muri jenoside ni ubutabera. Ariko tuzi ubutabera ukuntu bwagiye bukorwa. Hari abantu bizwi ko bakoze jenoside, banabyemejwe n'inkiko, ariko kubera bayobotse icyo cyaha bakaba basa n'abagikuweho. Ahubwo utagikoze akaba ashobora kuba yayigerekwaho kugira ngo acecekeshwe. Aha niho bigaruka kuri cya kintu baba baguta, ahubwo ibintu by'amoko byabaye igikoresho. Iyo haba ubutabera nyabwo buhana uwakoze jenoside bwihanukiriye, ariko ntibugire uwo burenganya. Ibyo bintu byari kuba binahaye ubutabera n'abatakoze jenoside. Byari gutuma wa muhutu udafite icyo yishinja abaribwa akagenda yemye, ntagwe muri cya kindi cyo kumva ko abahutu bose ni abajenosidere. Byo ntibyabayeho. Ikindi, mu gushaka gukuraho ubwoko himakajwe cyangwa se bivugwa ko himakajwe ikiduhuza twese nk'Abanyarwanda hejuru y'ubwoko, aricyo cy'ubunyarwanda nyine ku buryo iyo havuzwe ngo ndi umunyarwanda nta wumva ko ari ukuvuga ngo ntabwo ndi umushinwa ntabwo ndi umufaransa cyangwa ngo umuntu yumve ko ari ikivugo cyo kwirata ishema ryo kuba umunyarwanda oya biba ahubwo wumva ari nko kuvuga ngo ndiho nditaza ibyo bindi byaba bishingiye ku bwoko byaba bishingiye ku karere byaba bishingiye aho wabaye igihe kiniki nibindi nyamara uko byitwazwa muri iyo nzira umuntu atatinya kwita ya propaganda simpamya ko ariyo ariko bihabwa agaciro y'abantu biherereye cyangwa y'abayobozi bafata ibyemezo ibi n'ibi cyangwa se batanga imyanya iyi n'iyi n'ibindi aha rero icyo umuntu yakwibaza ese y'umuntu arenganyijwe kandi mu mutima we akumva ashobora kuba arenganyijwe hashingiwe kuri cya kindi adahuriyeho n'undi ndi umunyarwanda imugabanyiriza ipfunwe cyangwa akababaro gukuraho ubwoko bishobora gukoreshwa nk'icyo kubugira byatumaga bukoreshwa bandikaga ubwoko ku ndangamuntu kugira ngo babone ufite ubunubu bamurenganye cyangwa se bamurengere uyu munsi naho ukuraho ushobora kubigenderaho ugaha umuntu faveur uziko nta uzaza kubikuba ngo kubwire ngo kuki uha faveur abanaba kubera ko nyine ntaho byanditse nurenganije nta uzavuga ngo wamurenganije kubera iki niki kubera ntaho cyanditse ariko sindiho mvuga ngo bongere babyandike icyo nshaka kuvuga nuko kutabyandika bitavuga necessairement ko bivuyeho ko biretse kuba ikibazo mu gihe abanyarwanda bamwe bitwaga inyenzi bakitwa abanyamahanga kuvuga ndi umunyarwanda byarumvikanaga guhakana utoya sindi inyenzi ndi umunyarwanda sindi umunyamahanga ndi umunyarwanda n'uyu munsi byakumvikana muri ya context hari abita abandi ngo nabavantara ariko uvuye aho ngaho ndi umunyarwanda ihabwa agaciro n'uburenganzira bwose kuba umunyarwanda bikugenera nk'umwenegihugu udakuyemo na bumwe ntiwavuga ko wimakaje ubunyarwanda kandi utavuga rumwe nawe ukamwita umwanzi w'igihugu ahangaha ikibazo wambariza uwo muntu ndo ukunda igihugu abandi batagira urukurahe warumeze ryari kuvuga ko ari wowe ukunda igihugu abandi ari abanzi bacyo ni uburyo bwo kubaheza nta kindi kuko bijyana no gushaka kumvisha abantu ko ari wowe nyine ukunda igihugu ko kubera ibyo uburyo bwose bukenerwa ngo cyubakwe ari wowe ugomba kubugena no kubwikubira cyangwa se kubuha ubushatse kubuha kufite uburenganzira bwo kukibamo wisanzuye mu gihe uwita ko nta rukundo agifitiye atagifitemo umwanya ndetse rimwe na rimwe ukumva ko no kumwambura ubuzima ubifitiye uburenganzira ijambo umwanzi ubundi ryagombye gukoreshwa ku bantu bahanganye ku rugamba barwana icyo bita adui mu giswahili ariko naho icyo gihe abarwana bombi umwe aba ari umwanzi ku wo barwana igihe bikoreshejwe mu kuvuga ufite ibikorwa cyangwa imyitwarire iyi n'iyi yahombya igihugu mu buryo ubu n'ubu icyo gihe naho byakoreshwa kuri buri wese utitaye kuvuga ngo ari mu butegetsi cyangwa nta burimo ari mu Rwanda cyangwa nta burimo ndetse icyo gihe wasanga n'abari mu butegetsi kuko baravuga ngo uwahawe byinshi ni uzabazwa byinshi nibo wasanga barimo abanzi b'igihugu kurusha abadafite ubwo buryo bwo gukorera igihugu. Njyewe uri ku birometero 100 by'igihugu ntushobora kumbwira ngo ni njye mwanzi w'igihugu, kandi yenda wowe ibikorwa ukora ari byo byicisha Abanyarwanda, ari byo bishonjesha Abanyarwanda, ari byo bihutaza Abanyarwanda. Ntushobora kuvuga ngo ushyize Ubunyarwanda imbere kandi ngo ku rundi ruhande ubwambura abandi wavutse uburenganzira ubwo Bunyarwanda bubemerera nkaho wabubahaye. Nta buri muntu cyatahawe Umunyarwanda wabuhawe binyuze kuri bya bindi bita naturalisation, uwo nguwo ushobora kuba umwambura. Ariko Umunyarwanda uriwe kuko ari we atari uko yabuhawe waba umwambura ute se? Wamwambura se ngo abiki? Ndi Umunyarwanda nyayo yagombye gushingira ku kuzirikana uburenganzira bw'undi. Aho kwirirwa uririmba ngo ndi Umunyarwanda ugahindukirira undi ukamubwira uti uri Umunyarwanda kimwe nanjye, turi Abanyarwanda twese ku rwego rumwe kandi mu burenganzira bumwe, ibyo bita reconnaissance mutuelle. Icya gatatu umuntu yavuga muri iyo nzira yitwa iy'ubumwe cyagiye kigaragara nuko inzira iganisha ku bumwe twigeze nabyo kubivuga usanga yibanda ku Batutsi babaga mu Rwanda bakozweho genocide yakorewe Abatutsi n'abayibakoreye, hagashingwa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ugasanga ibikorwa byayo bibaye kwirirwa bigisha abakorewe genocide n'abayibakoreye ko bagomba kubanishwa, guturanywa, ngo guhana imbabazi, guhana imbabazi. Ahubwo ukanibaza utese ibyo byo guhana imbabazi niba uwiciwe aho imbabazi wamwiciye, iyo bibaye guhana ni ukuvuga se reciproque. Imbabazi abishe baha abo biciye ziba imbabazi zishingiye kuki? Uko guhana imbabazi nk'uko twagiye tubibona bikajyana no guhoberanywa. Iki kintu nkunda kukigarukaho muri forum zitandukanye kandi sinzahwema kukigarukaho, ariko impamvu nkunda kukigarukaho ni uko mbibona nk'ubundi bwoko bw'amahano n'iyicarubozo. Ntushobora kuzirika wiciwe ku wamwiciye ngo ubeshye abantu kuriho umufasha gukira ingaruka z'ibyo yanyuzemo. Iyi teori sinzi ahantu iva, ariko abikoresha basa n'abari muri course yo kuba icyo bakunda kwita ngo cyitegererezo. Abantu bagashukashukwa bakozwa ubwonko cyangwa se bagashyirwaho igitutu, ayo mahoberana akaba abafotora bagafotora, abanyamahanga bakaza bakaba babonye ka idasanzwe yo kwigaho muri bya bindi muri ishaya ntu ya sciences humaines vita resolution de conflit, kumanipira umuntu ushingiye kubazo yatewe n'amateka ukamukoresha iby'ubundi mutima utakagombye kwemera gukora ni yicarubozo. Ibibazo barokotse genocide yakorewe Abatutsi bafite ni ibibazo pratique ibyinshi bishobora kubonerwa ibisubizo pratique kandi de façon digne et humaine bitanyuze ku kuzirikwa kubabiciye. Imbabazi zibaho ariko siva kuwahemukiwe n'uwamuhemukiye ubwabo tezizanwa n'ufite indagenda nubwo habaye genocide abanyarwanda barabana aho batuye aho bakorera aho bigana ntibakeneye ko barucyahana n'abadayisaga n'abandi bose baza kubahuza umurescapatu ye kumusoza hanaha yarwaye ntasaba ko mu mijishi y'ingo byimujyana kwa muganga hajyamo abatutsi gusa kandi abahutu baza mu bahetsi kibanza kunyura muri komisiyo y'umwe n'ubwiyunge abanyarwanda bahawe amahoro n'uburenganzira bwabo bakigishwa icyiza nta manipulation nta kwirengagiza akaba ku mutima wa muntu babana byakunda nta kibazo kandi nta gihe batabanye muri zo tactique za manipulation hari ubwo njya numva bavuga ngo abarescapés basaba gutanga imbabazi ngo kuko nibo bafite ibyo batanga ese ababibabwirabo bahande bo babuzwa iki no gutanga nuko batagira icyo batanga kuki batagira icyo batanga nuko batahemukiwe cyangwa nuko batahemutse sosiyete nyarwanda yamunzwe no kutihanganirana no kutoroherana abantu baricwa barafungwa bazira karengane cyangwa se ko ngo bavuze iby'ubutegetsi budashaka kumva hanyuma abantu bakajya imbere y'abarokotse ngo nibababarire nibahobera babikiye ngo kuko ngo nibafite ibyo gutanga ubwo buntu basabwa mu bikomeye ababu basaba kuki batabutanga mu byoroshye baramutse babikoze yewe niyo batanga kimwe kijana kibyo basaba abarescapés ubumwe mu banyarwanda cyangwa se imibanire y'abanyarwanda yasugira igasagamba ejo bundi bagira gutya bashinga ministeri ngo yitwa minubumwe Jean Paul hashize hafi imyaka 30 genocide ibaye icyo kintu cy'umwe kiririmbwa ese ni iki cyabuze muri iyi myaka isaga 30 kuva genocide ibaye minubumwe izazana ese ni irihe banga ryabuze kugeza ubu izakoresha ese na yahe maboko mashya ni iyi expertise nshya izanye wari uri kuvuga ibya Mpayimana wavuye mu Bufaransa hari Mpayimana wavuye mu Bufaransa hari minisitiri washinzwe iriya minisiteri amateka yabo yavuba nibwira ko ntaho yaduhishe ni gute twayitegerezaho ibidasanzwe Jean Paul hari ama contradiction menshi na hypocrisie iteye ubwoba mbona muri za gahunda z'umwe n'ubwiyunge ku buryo wumva ibikorwa bisa no kwerekana ahubwo ko ntacyo ibyo by'ubumwe ntacyo bibabwiye c'est moqué des gens ntanze urugero wansobanurira ute kuvuka kushyize imbere ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda ugafunga Dewo Mushayidi burundu ukica Kizito Mihigo ugafunga Karasira na Idamange ugatoteza Jean Paul Samputu ngo yavuganye na kanaka na kanaka n'abandi bose ubahura ngo ko begera cyangwa bavugishije kanaka udashaka kubavugisha kuba navuze amazina ya bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi si uko aribo bonyine batotejwe kubera kutemera icyo kintu cya munyangire cyangwa se cyo kuvuga ngo nyura hangaha nkweretse nuko abarokotse genocide ubundi aribo bakagombye kugorwa no gutera iyo ntambwe yo gushyira imbere kubana n'abandi kubera isi yabimye byose. Iyo rero babikoze bagatera iyo ntambwe ukabakorera ibyo bariya navuze bakorewe, wawerekanye ko ibyo uvuga atari byo ugamije. Binyibutsa ibya wa mwanditsi w'Umwongereza George Orwell mu gitabo yise 1984. Muri icyo gitabo gifatwa nka illustration y'ubutegetsi bw'igitugu, hari ahavuga ko ubutegetsi bwa Big Brother niwe wari n'uri perezida muri icyo gitabo, ko hariho ministeri enye. Ministeri imwe yari ifite sigle ya miniver, yari ministere de la verite. Iyo ministeri ikaba yari ishinzwe propagande no guhindura ndetse no gusiba ukuri kutaranja ingoma. Hakaba hariho ministeri de la paix, de ministere de la paix, ngo yari ishinzwe intambara. Hakabaho ministere de l'amour, yari ishinzwe iyicarubozo n'iyozabwonko, mu gifaransa bavuga ngo ni torture et rééducation. Rééducation y'abantu bitaga ko bataye umurongo batagitekereza ibyo regime ishaka ko batekereza. Iya kane yari ministere de l'abondance, iyo umuntu yakwita ministeri y'uburumbuke. Muri iyo ministeri niho hakorerwagamo gutubura imibare ngo berekane ko umusaruro wiyongereye ku buryo budasanzwe, no kugira ministeri y'ubumwe ubwabyo harahumva bishekeje. Hari indangagaciro ziri terme abstrait qu'elles échappent à toute codification et à toute réglementation, zidashobora gushingira ku bintu bifatika, udashobora kubonera amategeko ngenga n'amahame mbonezabikorwa. Tujye twibaza impamvu nta gihugu kigira muri constitution yacyo itegeko ryo gukundana par exemple, cyangwa itegeko ryo kuba imfura. Kubera iki? Nuko nyine ibyo bintu nta gipimo ushobora kubiha, nta gahunda y'ibikorwa wakibonera. Ni nk'uko wavuga ngo nshyizeho ministeri y'urukundo, nshyizeho ministeri y'ubupfura, ministeri y'ubunyangamugayo, cyangwa se ministeri y'ubufatanye na solidarite, cyangwa ministeri y'ubwumvikane na comprehension, cyangwa ministeri yo koroherana, ministeri yo gukunda igihugu patriotism. Ibyo byose se uzabipima ukoresheje ikihe gipimo? Ese bizapimwa nande? Urugero ruzaba nde? Byaba nka bya bindi nyine twumva ngo ubwiyunge bwiyongereye ku gipimo cya 94%, ariko bwacya bati nimuhaguruke, ingengabitekerezo ya jenoside igeze kuri 29%. Bo, muri make kuri ingingo Jean Paul, icyo nashaka kuvuga ni iki? Ibyo bintu by'ubumwe n'ubwiyunge nk'uko natangiye mbivuga, nawe numvise ariyo nzira ujyamo, n'ubwo uva uvuga uti nija n'amwe magambo uwayareka, ariko icyo nemeranywaho nawe nuko uburyo bikoreshwa ahubwo usanga ari igikoresho kigamije ibindi, ari igikoresho cya propaganda. Ndumva kuri iyi ngingo naba ndekeye aha, niba hari cyongeraho ukacyongeraho, niba ntacyo tugakomeza.
Utarakomeza Dr. Basabose, giye kuri ibyo ntabwo ndi butinde, nuko ni imvugo
navuze ni uwasha gutwistinga yende ibindi binavugaga bo babishakira izina, ariko itemvuga mpagazeho nuko munyarwanda ntabwo turi impinja, ntabwo turi aba bebe ba MRND ba FPR ba bisati iryo ryose, turi abanyarwanda bafite uburenganzira bungana ku gihugu cyacu. Wabisobanuye neza, wabivuze uvuga yuko nyine buri munyarwanda ubundi yabaye koko afite ubwo burenganzira bungana, kuko wagenda uvuga nyine aho bagera bakakwambura ubuzima, n'ukuba wambuwe niyo valere n'ibanze ishobora gutuma ushobora no kugira n'icyuvuga kuri ku gihugu cyacu. Kuko abo bantu bakubwira ngo baraguhuza, nta kintu baguhuza nacyo, nta kintu kibafite kiruta icyo wowe ufite. Ariko kubera ububasha bakoresha nyine babuhereye ku mbunda batwaye, bituma abantu bashobora kumva ko, cyangwa se kubera pozisiyo barimo mu butegetsi, bakumva ko yenda hari icyo barusha abandi. Impamvu bako iyo mvugo yarekuye no kuvaho muri leta igasigara handi, yenda abanyarwanda bagashakisha kugenda mu bintu byo gushaka solution, bagashaka uburyo bazajya bahura mu mikino bagakora ibintu runaka bibahuza hagati yabo. Ntabwo nabyo kandi leta ishyiraho opportunite ye y'ibintu, ariko ntabwo ariyo ikreya na ubumwe n'ubwiyunge, ntabibaho tubakababeye. Ariko nka guverinema ifite ububasha butandukanye, ifite n'ubwinyagamburiro, ishobora gukreya ibiganiro abantu bagasubira mu mateka, bakagira ikiganiro cy'amateka kigatuma abantu bamenya n'abakanguka, abantu bavutse bakamenya ibya kera, bakamenya za manipulasiyo nk'izo, kandi ndumva iryo jambo rusomye rya manipulasiyo cyo mu mwanya washize. Impamvu mbivuga Dr. Basabose, irya mbere nabonye ejo bundi bavuga ngo ekipe ya Chelsea abafana bayo babonye ubuzima gatozi hariya muri babonye agasima ubuzima gatozi ngo mu Rwanda. Iyo ni ekipe y'igihugu mpuzamahanga, nakwegi ni ekipe mpuzamahanga y'igihugu cy'amahanga, babonye ubuzima gatozi barahura bakaganira, bakambara blue shirts, imipira ya bururu, bakagira ibyo bumvikanaho hagati yabo bagakora. Bivuze ko batazagira ejo bakaba bashyigikiye abandi, ariko ibyo kuko nuko bivuze no muri genocide ari abageze bagatemana kandi barasabiranye, ibyo byo ntabwo ari garanti. Ni nabyo ari kurwana bikoresha contra argument yuko n'ubundi n'ibyo byose ni kimwe, gikwiriye no gushinga imizi mu bandi y'abanyarwanda, ariko hatangwa nabyo babivuzeho by'ubutabera. Hari inzira nyinshi zishobora gukoreshwa, iki kintu cyo kubanga ubumwe n'ubwiyunge kirahengamye cyane, ni kibi. Rayon Sports abafani bayo, za mutualite zihari mu gihugu, ntabwo ziri force leta, ntabwo ariyo izibwira ngo mubane mwumvikane mutya, no hajyaho framework yabyo, ndetse hakaba n'icyo kintu cyo guproteja interes za buri wese ni muri izo za mutualite. Ibyo nibyo bikwiriye kubaho Dr. Basagose muri Avian. Noneho abanyarwanda udashaka kwiyasosiya na muntu runaka akabivamo, ushaka kwiyasosiya nawe akomeza kwiyasosiya. Njyewe ni ndareka ukomeze, iyo niyo aviyanjye kuri ibyo, kandi nawe wabivuze ndetse bikananezeza ko nawe ubwawe wumva ko ibihari bishobora kuba ari za pretexte contradiction nk'uko bivugaga, ariko igikorwa ubwacyo kivugitse neza, ariko ntibivuze ko kuba kivugitse nabi intention abagikora yenda bafite intention nziza, kubera ko igihe cyose nta gihe kitigeze kibaho nk'uko bivuga gutangira ndetse n'ikiganiro, ariko nta n'igihe umwiryane utabaye kubera iyo mitwe bakoresha itagamije kubanisha abanyarwanda, ahubwo ukoresha izina gusa kugira ngo abone uburyo abanyarwanda baguma
bari kontrole mu buryo buri tight babe ingaruzwa maheto babe intama bakurura mu mirunga Dr. Basaro wakomeza
aho urakoze Jean Paul ibisigaye ntabwo ndi bubitindeho cyane ko ndabona byinshi twagiye tubivugaho icya gatatu kwari ukwibaza ese ubumwe bufitiye akamaro abanyarwanda bibaye ngombwa ko habaho ubumwe cyangwa se twemeye ko ubumwe atari ngombwa kuburwanya bwashingira kuki ubumwe bufitiye akamaro abanyarwanda twabivuze byagombye gushingira kukubahiriza uburenganzira bwabo nk'abenegihugu kandi nk'abantu amahame ngenga yabwo akavahe amahame ngenga yabwo nayo yava muri mekanisme zisanzweho hari charte internationale des droits de l'homme irasobanutse hari amategeko itegeko nshinga igihugu kigenderaho ibyo byose ibyo birahagije ntabwo dukeneye biterane bya rucyahana bya minubumwe n'abandi nibakora akazi kabo bigisha iby'amadini ariko boye kurengera ngo bajye kumanipira abanyarwanda ibyo ngibyo uko ari bibiri iyo charte internationale des droits de l'homme n'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho bikurikijwe urenganyijwe akarenganurwa mu buryo butabera butagendera ku cyene wabo butagendera ku mbaga za kanaka cyangwa kanaka ibintu byatungana bitabaye ibyo biriya ministeri izarambirana iveho kuko n'ibindi byayibanjirije byavuyeho iveho ntacyo igezeho kubera ko nta mahame ifite yo kugenderaho afatika ziriya valeur abstraite narondoye haruguru ntabwo zikeneye ministeri izindi ministeri zifite inshingano zigaragara mu mikorere yazo uburyo bafata ababagana uburyo bakemura ibibazo bagombye gukemura nibyo izo valeri zigomba kunyuramo iki umuntu yakwita deontologie professionnelle aho uri ku kazi ukamenya ko ugomba kubaha umuntu kugomba kumuha uburenganzira bwe ariko ntabwo bikenewe ngo ushyireho ministeri nk'iyo nk'uko nabyo kare nabivuze abanyarwanda twisuzumye nta cyerekana ko uyu munsi dufite indangagaciro ziruta izo muri 94 mbere ko jenoside iba abantu bari bafite kuko bariya twirirwa tubona kuri social media bavuze induru ngo kiriya ni kuki mutakica kuki kiriya mutagifunga ubahagurukije ngo bafate intwaro bikize abo badashaka ese abo bantu bazuyaza none se bariya bahimbira abandi ibyaha bakabaharabika bakabagira abanzi b'igihugu kandi bazi neza ko bahimbira hagize umuyobozi ubabwira ati nimuhaguruke mubamare nibwo buryo bwo gutabara igihugu ntibabikora ahubwo ndetse washaka yavuga ku mugani wa yandirimbo ya byumvuhore ati abavuga ngo manuwe hafi iby'abantu badahuriyeho bitabaye impamvu yo kurenganya cyangwa gutonesha cyangwa kubuza amahirwe undi kubikinira iki nta kibazo cyabamo umuhutu ashobora kuba umunyarwanda w'umuhutu umututsi akaba umunyarwanda w'umututsi umutwa akaba umunyarwanda w'umutwa uwavuye hanaha si numve ko niba avuze ngo Jean Paul uri umunyarwanda wakuriye muri Congo ngo byitwe igitutsi n'ibindi n'ibindi ndetse n'uwumva hari ishema abikuramo yashaka akabikorera umunsi mukuru ariko ntahutaze cyangwa ngo ateshe agaciro abandi mu gihugu dutuyemo njya mbona abakomoka mu bindi bihugu bagira iminsi bakora za festival zibiranga imico yaho bakomoka. Nta kibazo na kimwe bitera, usanga ahubwo abantu bose bashitse bajya kubireba. Ni wacu iby'amoko cyangwa se n'ibindi byose abanyarwanda bashingiraho barenganya abandi, ushyizeho ubutabera, ibyo bindi byazasigara ari ibintu folklorique. Ndabona amasaha ari hagenda, niba unyemereye twajya kugikurikiyaho nacyo kitari kidakeneye gutinda. Icya kane bibazaga ntese ko kugaya byoroha no kujora byoroha, ese abagaya ibikorwa twese turi ba Museke ugoroye? Ahangaha impamvu nibaza iki kibazo ni iyihe, kugaya cyangwa kujora abari ku butegetsi birumvikana, kubera ko hari inshingano bafite imbere y'abanyarwanda, hari n'uburyo bahabwa n'abanyarwanda, amafaranga bakoresha ayo bahembwa ni amafaranga ava mu misoro y'abanyarwanda. Ibyo ngibyo biha uburenganzira abanyarwanda bwo kubasaba gusobanura, rendre des comptes. Ariko bitabujije ko natwe twajya twese iyo nzira yo kubana neza nk'abanyarwanda muri byinshi tugiye duhuriyemo imezite. Ese hayirima dutandukanye n'abandi? Ese ntitwirirwa yenda turyana nk'uko nahariye abaryana? Ese ntitwirirwa duhondanisha abantu nk'uko nahariye abahondanisha? Ese je cyangwa ejo bundi tubaye turi mu mwanya wa bariya tujora, ibyo dukora ubu ngubu hari icyizere bitanga yuko twakora ibirushije ibyo bakora? Aha naho nta byinshi ifite kubivugaho, ni ikibazo nibaza kandi numva buri munyarwanda yagombye kwibaza. Peut-être abari muri politiki kurusha abandi, kuko nibo bifuza cyane cyane ejo kuzaba bafite entre leurs mains destiné y'igihugu. Ni examen rero buri wese yagombye kujya ahora yikoresha, kuko ni nzira buri wese atavuga ngo narayigenze njyewe narayirangije nageze aho ngomba kujya. Oya, c'est un projet, kandi projet yose ni uguhora umuntu atera intambwe agasubira inyuma akevaluwa akareba niba hari icyo agomba gukosora. Yewe na Kizito dufataho urugero mu kuba yari yararenze ibitandukanye abanyarwanda, nawe buri yari agifite byinshi agomba kugenda ateraho imbere. Ndumva iki nacyo nakirekera ahangaha, niba hari icyo ufite ukivugaho ukakivugaho tukaba twasoza.
Ndagira ngo ahubwo ngo mbonereho umwanya wo kugira ngo ngusabe ko twasoza, kuko mu by'ukuri ibyo nakwita ko ari nka expose cyangwa se nk'igikubiye muri iki kiganiro, ntabwo yenda nk'uko nabivuze nanjye mfite ntiwavana mu muti mu kiganiro kimwe. Ndabizi neza ko hari abandi babibona ukundi, n'ibintu bisaba gusa kugira ngo abanyarwanda bakomeze kubikangurirwa bumve ko ibintu byagiye bikoreshwa nabi, nubwo bifite imvugo nziza yumvikana neza, ariko uburyo byakoreshejwe byanatumye bita n'agaciro. Ariko noneho binatuma umunyarwanda avuga ati ese ibi bintu ubundi nibwo buryo bwiza
bwo kugira ngo habeho amahoro arambye mu Rwanda kuko kigenderewe nta kindi nuko u Rwanda rubamo abaturage cyangwa se abantu bahuje ubwenegihugu babana buri muntu yubahiriza uburenganzira bw'undi nta wumva ko arusha undi ho uburenganzira ku gihugu ariko ntabwo kuba ngo kubanisha abanyarwanda ngo niyo ultimate goal ngo abanyarwanda ngo twagiye ku kibindi kabare byasangiye na rucagwe ibindi kimwe ngo noneho ngo mu bantu babonetse ibyo ni ibintu ngiye ntekereza muri opinion yanjye ko dukwiriye no kubirwanya ahubwo uretse no kuvuga ngo icyo waruvuze usoza Bwana Philippe uvuga uti ese bundi abandi bo baramutse babonye bageze aho abandi bari bakora ibinyuranye ubugiye niwo ni umukoro mwiza gutanga ariko njye najyana kure gatoya nkavuga nti ni ikintu ni approach ku bwanjye kandi nakomeje gutsinda bagira ni ku bwanjye ni approach ikwiriye ndetse no kurwanya kuko icyo kintu cyo kubanisha abantu ntabwo leta nk'uko bavuga ngo leta ni umubyeyi hari abanjye byumva ngo leta ni umubyeyi yewe wabivaye umubyeyi wabahaye umubyeyi simbazi gere leta yari yose ikambere umubyeyi kandi ntabwo ari umubyeyi wanjye izana mbere umubyeyi iyo ari yo yose rwose niyawe Philippe ntiza mbere umubyeyi ako nayifuza leta iyo ari yose mbere umubyeyi ariko nemera ko leta ikwiriye kubaho kuko niko society imeze tugomba kuba govern tugomba kugira ibitugenga tugomba kugira ibyo nubahiriza ngiye nk'umuturage umusoreshwa umuntu utuye aha n'aha umuntu uri muri community n'abandi nawe nka leta ukamenya ko iyo gestion uri mu gikorwa ugatanga amazi muri society ugatanga opportunity cyangwa se uze bw'amashanyarazi akagera ku bantu kandi hakaba ni accountability ibyo uburenganzira bwacu tukabwigisha ariko iyo utangiye kumva ngo leta ni umubyeyi kuko nayo izabehavinga nk'umubyeyi itangire kujya ikubwira ibintu nk'ibi ngibi uzi wowe ubizi neza aho ukeneye kubikwigisha ariwo wari ukwiye kubyikorera njye rero nagira ngo ngushimire ariko nguhe akanya gatoya ko gusoza yenda gufata iminota mikeya usoza ariko shimira ko iyi iyo sije twashoboye kudevelopa yenda tuzayisubiraho n'ikindi gihe nyuma ya za reaction zitandukanye ndabizi ko tuzazibona nyinshi n'abandi bakatubwira icyo babitekerezaho Dr. Basabuta Philippe ijambo rya nyuma muri ikiganiro hanyuma tugasoma
urakoze Jean Paul none kuri icyo ngicyo cyuvuze cy'ububyeyi bwa leta gicyo mbona cyane cyane kiba cyihishe inyuma no guhunga yuko tuyisaba gusobanura ibyikora rendre compte ugasanga ibyikoze turabyakira nka faveur itugiriye aho kubifata nk'uburenganzira tuyifiteho cyangwa nk'inshingano ifite kuzuza mu gusoza rero kubera twavuze kuri iki ngiki cy'ubumwe ubwiyunge cyo navuga nuko amateka y'ivangura rishingiye ku bwoko cyane cyane yadutwaye benshi yaduteye byinshi twagombye kumenya ubwenge tukirinda kugwa mu mutego uwariwe wose uyadusubizamo kandi inzira wabunyuzemo yose iyo mvuga ubwenge nuko nzi ko urukundo rwo ni inema zitagira buri wese yenda zitanakenewe mu buryo bwo kubana nk'abenegihugu subwenge bwa bw'ubu buvuga ngo kanakaza ubwenge kuko wazi gushugurika ariyo twe n'utwabandi ni ubwenge bwemera ko inzira yo kubona amahoro nta yindi uretse kuyatanga amateka ya vuba abanyarwanda twanyuzemo icyo yatweretse ni iki nuko uwo waburiwe wese imbaraga waba ufite zose ikibukoze kira kugaruka gishobora kugaruka muri 94 abaririmbaga ngo muze twishime nshuti ngo inkotanyi zashize bari bazi ko gahunda yabo yaciyemo kubikijije mututsi bitaga umwanzi ko bagiye kuba mu gihugu cya gahutu gitemba amata n'ubuki ariko icyakurikiyeho twarakibonye umuzigo wayo mahano n'uyu munsi hari abakirwana nawo mubayakoze ku buryo bananiwe kwitura uwo muzigo ndetse n'abatafashe umuhoro n'abatakoze genocide ugasanga par association n'uwo muzigo bagiraho ukabona barawikoreye nabyo ni ikimenyetso cyo ko ukoze ibara abasigiye umurage n'abatarikoze uyu munsi naho turabona bamwe mu bari baratwijeje kudukura muri ako kaga kamacakubiri bariho bigisha nk'ibyo abayatugejejemo bigishaga umuntu akaba yabibonamo nka icyo umuntu yakwita effort désespéré yo kwikura mu mutego w'amakosa bakoze bakaba bashaka uwaza kubafasha kurwana no kuvamo icyo kintu nita ubwenge bwo gutanga amahoro mbona ko ari umwenda dufitiye abakiri bato tugomba guhora tubasobanurira kugira ngo ntibazagwe mu mutego w'amateka twaguyemo n'ubu ngubu tukibana n'ingaruka zayo n'ingaruka zawo ku buryo bwinshi bo ndumva nare cyarahangaje Jean Paul
urakoze cyane Dr. Basabose Philippe ikiganiro rero cyari ikiganiro uyu munsi murakumwe nanjye Jean Paul wakibagejejeho reka rero nongere ngushimire byimaze kandi nkwifurize nanone iminsi mikuru myiza mu gihe kiri imbere ndetse n'abakunzi bacu aho muri hose ba radio Iteme urakoze cyane ugira ibihe byiza ugira ijoro ryiza
urakoze cyane nawe iminsi mikuru myiza n'ibihe byiza
bagize abo bangana ninde ubona amahari ari inzira nyayo
Thank you.
kwandika amateka azira.